mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ.
I got Biden and
DJ Blast, the Mix Maniac.
Tell them Jesus is everything. Even the China no bingo nyako na kung fu. Kazi ni kuwe bana kusifu. Akuna degree but Jesus are the teacher chief. So come and eat dambe to naka shifu.
DJ Blast.
Jiniyama, 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 Jiniyama.
Mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ. DJ Blast, the Mix Maniac.
Amenipa chance ya pili, kama mitumba mitumba. Amenipa chance ya pili, kama mitumba mitumba.
Lashless.
Kama mitumba mitumba. Kama mitumba
mitumba.
Rebain, rebain.
Amenipa chance.
Chunga tutado.
Wanauliza hati hati tuko happy hao. Tuko high high na siyo ya happy hao. Epi yetu safi siyo kama ya farao. Litoka bye bye tuna Yesu kama kawa.
Bado ni mapema, hatuja anza hata kupika dema. Uko kwa kiti lakini umehema. Wale wa taxi leo mtatema.
Wanasema eti happy bangi. Ukoko na wa super amate. Izo sisi joa zitu bambi. O Yesu kuna rasema eh.
Mahali kuna Yesu ai, ndo mimi najinice. Didi daddy die, mahali kuna Yesu ai, ndo mimi najinice.
Na 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 najinice, mimi najinice. Najinice, najinice. Na 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 najinice, mimi najinice. Najinice, najinice. Na 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 najinice. Kwa Yesu kuna raha na furai otherwise. Ningekuwa happy happy on the other side. Kizungusha maisha kimchezo kama
tunajinice. Utadhani hapa kumebomoka. Na wale watiaji wamechomoka. Hawataki njaro zetu za kuokoka. Shetani yako wapi ametoroka.
Epi yetu siya hangover. Usiku mchana kabambe. Usisikiwe come over. Kwa Yesu tushadunga kambe.
Ndo mimi najinice. Didi daddy die. Mahali kuna Yesu ai. Ndo mimi najinice.
Na 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 najinice. Mimi najinice. Najinice, najinice. Na 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 najinice. Mimi najinice. Najinice, najinice. Epi yetu siya hangover. Siya hangover. Epi yetu siya hangover. Siya hangover.
Sisi ya tutaki hangover. Mahali kuna Yesu ai, ndo mimi najinice. Didi daddy die. Mahali kuna Yesu ai, ndo mimi najinice.
Na 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 najinice. Mimi najinice. Najinice, najinice. Na 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 najinice. Mimi najinice. Najinice, najinice.
DJ Blast. Blast.
Always.
in a day, me cut me lot, me give thanks and praise. Father God, the most and what we put a smart on me face, and that's why me get it full of us, me bust it in the ram. Sometimes them blessing come around me, not no God, them in a me blunt. Me put in fan pan body, so me take it on again, rewind and come back again.
Hey, your team, I feel sure you got no freeze on people.
And now you know how I me always got Jesus on me case. Yo, yo, give me now, see.
Give thanks, cause I am so blessed. My soul is at rest. Oh, give thanks, cause I am so blessed. My soul is at rest.
Gotta be God's number one DJ, DJ Blast, the Mix Maniac, mixing up the hottest gospel.
Now listen up, you know it's Chris Martin and dancing to the fullest.
Hey, this is Romaine Virgo, you don't know what this one is.
DJ Blast, mixing up the hottest gospel.
Yo, shukrani ndani ya moyo wangu. Ni nana ino ni kweli ni mengi umenitendea. Ai, hivi kikweli na hisi niseme asante, asante yoyo yo.
Mwema,
asante jinsi nilivyo umenifanya ningare.
Mwema,
umenivisha umenilisha ni asante. Jana na juzi na leo pia, najua kesho pia itakuwa shware.
Niko ya vuka tu, wokovu tamu ya kula tu, shetani chini kama kia tu.
Ah, oh ya,
damu inaosha,
osha.
Nini unataka nani, Yesu anatosha. Mini ngeliwa na mamba,
mamba.
Zani ko chini ya mamba,
mamba.
Tim kubwa akanipa namba,
namba.
Kala kanguo za mkamba,
kamba.
Amenipa chance ya pili, kama ni tumba, ni tumba.
Captain wa kambi, yo, DJ Raf mini captain wa kambi ya king. Na piga prayer daily, hiyo ndiyo routine,
yeah.
Orders ninapata kwa commander in chief,
okay.
Jesus, akini ita na team.
Haturudi nyuma,
tumusifu Yesu.
Tuki forward mele,
tumusifu Yesu.
Haturudi nyuma,
tumusifu Yesu.
Tuki forward mele,
tumusifu Yesu.
Kurutu,
apande.
Kurutu,
nila apande.
Kwani mmenunda,
apana apande.
Kwani mmenunda, kwani mmenuna? Kwani mmenuna?
Stylo, stylo, tukisifu Yesu.
Kibo,
suga,
yako,
suga,
what?
Suga, tukisifu Yesu. Panda,
yako,
panda,
what?
Panda, tukisifu Yesu.
Nikienda piti piti,
na msifu Yesu.
Hata kwa drill,
na msifu Yesu.
Nikienda classes,
na msifu Yesu.
Hata fatigue,
na msifu Yesu.
Yani kila wakati,
na msifu Yesu.
Siku zote,
na msifu Yesu.
1 2 1 2 1 2
tukisifu Yesu.
To the left,
to the left,
to the left,
tukisifu Yesu.
To the right,
to the right,
to the right,
tukisifu Yesu.
Tunainama,
tukisifu Yesu.
Tunainuka,
tukisifu Yesu.
Tunainama,
tukisifu Yesu.
Tunainuka,
tukisifu Yesu.
Kwani mmenunda?
Apana apande.
Kwani mmenunda?
Apana apande.
Kurut.
Apande.
Kurut.
Nila apande.
Kwani mmenunda?
Apana apande.
Kwani mmenunda?
Apana apande.
DJ Blast.
Nasema gospel, lazima yende viral, eh. Tuki dance guara guara, now you know, eh. Tanzania, Kenya na Congo. Jina la Yesu litafika everywhere.
Unja mgu, enda chini maka chini, ni Yesu tu. Niyo situ na amini, mikono juu, na kombi ya weka juu, ey. Jina la Yesu litafika everywhere. Tuna guara guara, guara guara,
guara
guara, guara guara,
guara
guara, guara guara, guara guara, guara guara, guara guara, guara. Hakuna kama Yesu, na guara guara.
Step on the enemy, oh, ati tuna step on the enemy, step on the enemy. Wanasema gospel si ya wajanja, Wakristo na mashida wana majanga. Shetani tunamzika, hii ni matanga, na nguvu ni za Yesu si za waganga. Kunja mguu, enda chini mbaka chini, ni Yesu tu. Niyo situ na amini, mikono juu, na kombi ya weka juu, hey, jina la Yesu litafika everywhere.
Tuna guara guara, guara guara, guara 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 guara.
Tuna dansi ya Yesu,
tuna guara guara, guara guara, guara 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 guara.
Hakuna kama Yesu, tuna guara guara.
Number one DJ, DJ DJ Blast, the Mix Maniac.
Nice and real criminal.
It's a boy Jose.
The Mix Maniac Blast.
Show my best and Korean. Show my best and Korean. Korean. It's a boy Jose.
Oh my God.
And it's a
DJ Blast.
Show my best and Korean. Keyboard fitness ni Korean. Mimi na Yesu tu Korean. Ni Korean bila mawe.
The Mix Maniac.
Show my best and Korean. Keyboard fitness ni Korean. Spiritually ni Korean. Ni Korean bila mawe. Masolo na exercise no masolo ina grow. Bulb una switch on do bulb ina glow. Bomb una set ndo ina explode. In short ni you reap what you sow. So swali ni what are you exercising? Kama ni bangi man utavuna bad things. Yesu ndo life bora uhai. Bila ye utadai mbona ni lie. Kama sija show yangu iyo do sidai. Uda kufitina hapo sikai cheki. Salvation ndo nime hold on tight. Mimi ni Korean bila mawe. Mina exercise. Show my best and ni Korean. Keyboard fitness ni Korean. Mimi na Yesu tu Korean. Ni Korean bila maweng. Show my best and ni Korean. Keyboard fitness ni Korean. Spiritually ni Korean. Ni
DJ Blast.
Boy wa mtaa lakini bado ni Korean. Siri ni kupenda God kushinda maweng. I praise him daily hata na sheng. Ni uwezi nipata kwenye game. Bado na exercise daily na soma Bible. Nishike wa then get pen na Bible. Niandike song ya God iende Bible. God anani lift higher kushinda pilot. Mawimbi ya kija misiti shiki. Mini kuna Yesu mina feel fiti. Kiston jiwe misi shikiki. Ni Korean bila maweng.
Mina exercise.
Show my best ni Korean. Keyboard fitness ni Korean. Mimi na Yesu tu Korean. Ni Korean bila maweng.
Mina exercise.
Show my best ni Korean. Keyboard fitness ni Korean. Spiritually ni Korean. Ni Korean bila maweng. Maso una exercise no maso ina grow. Bulb una switch on do bulb ina glow. Bomb una set ndo ina explode. In short, at you reap what you sow. So swali ni what are you exercising? Kama ni bangi man utavuna bad things. Yesu ndo lie, bora uhai. Bila ye utadai, mbona ni lie. Okay, show my best ni Korean. Mapero na makuzo ni Korean. Mimi na Yesu ni Korean. Ni Korean bila maweng.
DJ Blast, the Mix Maniac.
Jini ya mama, masterpiece nipate jini ya mama. Masterpiece nipate jini ya mama. Vipi vijana wazee shikamoa. Ana try kuniita sitagoa. Shetani anipati ngoa. Na mpateke kawaifu ya DJ Mo. Masterpiece. Nataka blessings. Na nataka peace. Masterpiece. Nataka blessings. Never you won't get a peace. Nikikaa kwa shetani sitamea. Ana niseti na hata nichomea. Nikikaa kwa shetani sitamea. So I'm not there. Shetani sikutaki kwangu. Wachana na maisha yangu. Wachana na wokovu wangu. Niko chini ya mwamba. Chini ya mwa. Chini ya mwamba. Chini ya mwa. Chini ya mwamba. Chini ya mwa. Chini ya mwamba. Masterpiece nipate chini ya mwamba. Chini ya mwa. Chini ya mwamba. Chini ya mwa. Chini ya mwamba. Chini ya mwa. Chini ya mwamba. Masterpiece nipate chini ya mwamba. Huku nje ni kunoma. Huku nje ni kunoma. Kunoma. Devil wa try kutuchoma. Ana try kutuchoma. Tuchoma. Niwe kwa chacha ma niwe kwa keja. Mina Yesu kateja. Teja. Niwe kwa chacha ma niwe kwa keja. Shetani ya nipate mteja. Teja. Nikikaa kwa shetani sitamea. Ana niseti na hata nichomea. Nikikaa kwa shetani sitamea. So I'm not there.
Shetani sikutaki kwangu, wachana na maisha yangu, wachana na wokovu wangu. Niko chini ya mwamba, hey, hey.
Chini ya mwa, 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 chini ya mwa. Masterpiece ni pata chini ya mwamba, chini ya mwa.
DJ Blast, the Mix Maniac.
Vumilia mtu wa kakaim, ile tupeke anatupenda.
Mixing up the hottest gospel, it's gotta be God's number one DJ, DJ Blast, the Mix Maniac.
Yeah, 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 what up, people? It's your boy Phil Tuku, chilling here with the illest, the baddest, and the realest DJ in town, DJ Blast, the Mix Maniac. Keep it real, keep it locked, one love.
Have up one time again.
Guy.
See you on the criminal.
DJ Blast.
Yesu wakisema atatenda. Vumilia mina jua atatu. One time. Eye tupeke anatupenda. Sa shetani ziki kuta tunamupa sigirola. Yesu wakisema atatenda. Vumilia mina jua atatu. One time. Eye tupeke anatupenda. Sa shetani ziki kuta tunamupa sigirola. Nimetoka hustle, nando nipate pesa, nimetokwa jasho, oh. Nyuma kuna vikwazo, nandani ya kilini, nimejawa mawazo. Ala mefwende ma rating on me, I am tempted to drink Hennessy. But when we turn around to me family, dema depend on me, dema cry out on me. Father God, I know you are gonna never let me down. Even if the devil only wanna see me frown. Check out all my sorrows, then you put me in a crown. I will lean on to the hit at the RPG. Yesu wakisema atatenda. Vumilia mina jua atadu one time. Eye tupeke anatupenda. Sa shetani ziki kuta tunamupa sigirola. Yesu wakisema atatenda. Vumilia mina jua atadu one time. Eye tupeke anatupenda. Sa shetani ziki kuta tunamupa sigirola. Papa 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 papa. It's only you that the youth man call. Tukikuta wakuja faster. Na maombi unajibu kila kitu aita. Miguan leso hadiliku yuti na the street no defeat. Jesus had the king that the king we not give up. Hata ukikosa school fee. Itisha kwa magoti shule utarudi. Sina mugi, inangoja tu arudi. Tutaruka kwa mabawa hadi tubinguni. Yo, haijalishi umekosa nini. Siku yako inakuja weka tumaini. Ea, Yesu wakisema atatenda. Vumilia minajua atadu one time. Eye tupeke anatupenda. Za shetani ziki kuta tunamupa sigirola. Yesu wakisema atatenda. Vumilia minajua atadu one time. Eye tupeke anatupenda. Za shetani ziki kuta tunamupa sigirola. Holy glory father you are the answer. Wewe ndiye baba hao wengine ni others. Unabonya kansa hata pia na answers. Tegemeo letu wakati wa disaster. Na gangsters unawaokoa kwa sasa. The preacher some of them are just clear deceivers. We need the Holy Spirit so that you can redeem us. Forgive us our sins father we are the sinners. When you talk about the money me I talk about Jesus. Jesus. Na nikiputea kwa giza ata nyonyesha njia. Njia na 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 na. Yesu wakisema atatenda. Vumilia minajua atadu one time. Eye tupeke anatupenda. Za shetani ziki kuta tunamupa sigirola. Yesu wakisema atatenda. Vumilia minajua atadu one time. Eye tupeke anatupenda. Za shetani ziki kuta tunamupa sigirola.
Mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ, DJ Blast, the Mix Maniac.
Your people got the royal line, yeah. It's a dancehall time.
It's magic.
Again, step on him, step on him, say again. Put your boots on, step on him, say again. What are you waiting for? Step on him, say again. Again and again and again. Step on him, say again. Put your boots on, step on him, say again. What are you waiting for? Step on him, say again. Again and again and again. Knock knock, who's there? Can be royal again. One time, two time, me I come back again. Ooh, yeah, class teacher again. If you don't know, dance all time again.
Devil if he fight back. We na fear him, we are the lighter. Real thing we na do cipher. Can we eat the food, live like chicken tiger. Again, mission the devil if he run. Again, peace in the nation if he done. Again, corruption burning at the sand. It's a Gideon army, so the devil must run. Again, look for a specific if he got. Position the people if he got. It's a battle, so never look back in a Jesus army, so the devil must run. Again, step on him, say again. Put your boots on, step on him, say again. Why you waiting for? Step on him, say again. Again and again and again. Step on him, say again. Put your boots on, step on him, say again. Why you waiting for? Step on him, say again. Again and again and again. So right about now, we wanna teach you a brand new dance step. The Christian Tai Chi. I think find a free space, put your ear now. Take a deep breath, me are here now. Move a few steps, we not fear now. Ready to attack every you, let me see you now. Step, 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 again. Step, 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 again. Step, 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 again. It's a dandy, me say that. So look for a space you forgot. Position the people you forgot. It's a battle, so never look back. In a Jesus army, so you better stand firm. Step, 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 again. Step, 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 again. Step, 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 again. It's a dandy, me say that. Again. Step on him, say again. Put your boots on, step on him, say again. Why you waiting for? Step on him, say again. Again and again and again. Step on him, say again. Put your boots on, step on him, say again. Why you waiting for? Step on him, say again. Again and again and again. Step on him, say again. Put your boots on, step on him, say again. Why you waiting for? Step on him, say again. Again and again and again. Step on him, say again. Put your boots on, step on him, say again. Why you waiting for? Step on him, say again. Again and again and again.